zile ntaifuna yo mnige yona mnige yona uyaya zile ntaifuna yo mnige yona mnige yona Zonke indlela zokujabulisa isinqanda mathe sakho kubalulekile uzame konke okusemandle ukuthi sijabule isilavithi sakho ingozi enkulu ukuthi kufike umuntu ezama ukwenza into ongayenzi wena hayi 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 uzosolubani Sebam chamile, sebam tatile kuwe. Awuthunyu samasogis. Uzoyazi lenta ifuna yo. Nige yona, nige yona. Uyayazi lenta ifuna yo. Nige yona, nige. Yona umenga itholi kuwe uzohambe ifunda angeke kusaba mnande ekhaya umenga itholi kuwe uzohambe ifunda angeke kusaba mnande ekhaya nige unganqabeli